Ilihotunga babuza ndianga sozu ndo ikis Batetua nge kosa rap, ani kwazu ngan menshin Nambi ngonye wa makara, shoni pen ma 14 Kosis kosa ko, kala ningan kel wa fondin Eli lilu mulenkobe, lilu mulenkobe, lilu mulenkobe, lilu mulenkobe Eli lilu mulenkobe, lilu mulenkobe, lilu mulenkobe
Ulimi lwenkobe kumboko ungangqheli mhlamba madlala ngimdala ndiqala uzuqonde ngithenda nonyana ngiyinkonde yesinyanya ndigadlela babona ukukhanya ndiyintlombe ngecawa xa ndisombela babhodla nemvali ngantsokotha kuba nengcwelerha kuxenga amaxhoxa isixhosa ndasiexpota ndasiweza axhenza amaxhosa nakwaba babhoxa ngexesha ayiphele yamadoda ndiyintsha esikhotha amanxeba ndinolwimi lwegoka zimntakangqika ndiqabela iqonga isikhoba sikolitha ngengqondo ndiyaqiqa xa ndiqula intonga kungqisha amabhinqa ndiqawula uqhoqhoqo Kuli intoko nqumla manqina qhisa lendlela nkongqothwane ebeqabe legqitha Ngede sidudu bada ndenza ede ede thede Kuhleka nosidudu dlada matafede hlede hlede Ndidiyidi budu dada andiyodwa nkwede nkwede Hata yidi sudu kada madaba ndiyede kede
Ilihotu ngababuza ndianga sozu ndo ikis Batetua nge kosa rap ani kwazu ngan menshin Nambi ngonye wa makara nshoni pen ma 14 Kosis kosa ko kala ningan kel wa fondin Eli lilu mulenkobe Lilu mulenkobe Lilu mulenkobe Lilu mulenkobe Eli lilu mulenkobe Lilu mulenkobe Lilu mulenkobe Lilu mulenkobe
Kama piamba chitsalile bakalele bandi sithele chuke jozi ndahereza ndingenabani bendindedwa shunga Ngenda bush spine ndafumani cosine kwimbuzi Igame itshintshile ufika kwam undifake isiphuthufuthu Ngoku ndinga njumntu ozoinvesta kuze ndibheke kuthi Bavutha becima bayafana nqono finye futhi Noba sekunzima ndiphele imandla soze ndiphele umfuthu Ngandibiza ngejazz hlala ndipheke ingoma ezilu ncuthu Shaba zidanile ngoba sifuna undibona ndime ngqi Mithandazo yam ndiseyintwana uba uyiphendule Ngoku ndikumkani ndisengomeni namaqali tri Phakamile ilali ndisisibane mfethu ndiyakhanyisa Noba uzalwa ngubani iphupha lakho na ungaliphili Ungavumi mix baqalele bayiwa yini Ndiyintsimba igobi ndiliqhawe njengotatu bik Ewe ndilirhoti njengomlusa ndifuzi wankiki
Singamaqala kudala siphana ngabantwana basaqala gandaganda ndiyabakrasha rap gangster number number bazocwala ngendiyekwa best rapper ngamagama ngengithwenza but now I'm black panther ndiyawakanda on another level jonga ndihleli ndedwa ndiyabatsana njengenkuni ndizobabasa bazothwasa kuvela ndibuze ndiyangamandla ungazonqanda unqanda ntoni motherfucker banantloni bayabhayitha amafather ndanga but told you that we are back so imagine catching a rap when these cats is rapping in action addressing fans with the passion I'm actually trying to get further I'm best connect with the legends I'm heaven sent from above I'm an angel dancing with devils I'm crazy I'm very crazy I'm elevating it daily I'm taking it to the top and I'm never changing I'm gravy I'm wavy I'm hella dripping you kinda lazy so hear me kwantana ngukulu lwimi uba understand and thank you
kothu ngababuza ndanga sozu ndo ikis batetwa nge khosa rap ani kwazu ngan menshin nambi ngonye wa makara shoni pen ma 14 kosis khosa ko kala ningan kel wa fondin eli lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe eli lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe
Kute maniki niki zindala zombini ngumqala nephini udiki diki sudlala ngomdidi sithaba nengidi uhlazinginqi ubambile usisiginqi uqhawukile nojingi ubuze bonke ndimosha isiginqi lwimi lenkobe ndiciza fobe ndiqambe imihobe emzantsi urhobe maze nethole masimyeke narhone uzibone esidikidikini uqaba ukuvuke edastini useghostini unqenqiswa ngophotha unosimele emayikhini iswaye emakini zikhala epalini zikhamana amasimba ukhitshwa inkani iflesh ngubika umkani isikhala samanika siyabagqumelela siphethe ibheki ngathi chitha ibhunga ingqina basagunqa banganqunga ndlambulo manqunga I touch flames and bend sharper than inqula if uqinele enyaleni then uculuwa kazulwa ligugu ngcono uthoba isantya popos babeqine ozawubhityela esibhrukhweni uba ubhadlanga mtshana easy
ilirhotu ngababuza ndianga sozu ndo ikis bathethwa ngexhosa rap anikwazi ungan menshin nambi ngonye wa makara nhloni pen ma 14 khosi sixhosa qho kela ningandiqheli uba fondin eli lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe eli lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe lilu mulenkobe